thati tuba ngibonye wonke umuntu support ispansa tango imilayezi ningithumela kuma social media umsebenzi yami yabonakala tango ngaziwa ngamahit ngathaza namahit i-award ngiyalideserve ne-catalog lengifakaze ngaphandle kothando lwamafeni kubekade ngaphelele endleleni le industry nane ngicela kuyicala ka-a ngibonge unkulunkulu ngokunikeza italenti bonge nabazali bahlala bankulekele uhlala ngisendleleni daluzivikele Ngibonge team yami namafeni compiler ne promote PR social media influencer.